Isihloko number 34. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto le October 21 uya ku 27. Ukujabulela isabelo esisha. Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi uNkulunkulu akayena ongalungile ukuba khohle umsebenzi wenu nothande nalibonisa kulo igama lakhe. Hebrews 6 verse 10. Ingoma ozoqala ngayo u 38. Inesihloko esithi uyonenza nibe namandla. Amazwibela. Ngezinye izikhathi abafowethu nodadewethu enkonzweni yesikhathi esigcwele kungase kudingeke bashintshe isabelo noma bathole isabelo esisha. Lesi sihloko sixoxa ngezinselelo abangase babhekane nazo nokuthi yini engabasiza balamukele lolo shintsho. Sixoxa nangokuthi yini abanye abangayenza ukuze babasekele. Sikhuluma nangezimiso ezingasiza sonke sibhekane noshintsho. Isigaba 1 ukuya ku 3. Umbuzo. Yiziphi ezinye zezizathu ezenza kudingeka ukuba izikhonzo esikhathi esigcwele zishintshe izabelo zazo? Ngemva kweminyaka engu-21 sikhonza njengezithunywa zevangeli, abazali bethu basebe badala bedinga ukunakekela. Kulandisa uRobert noMary Jo. Sasingenankinga ngokuyoba nakekela. Kodwa kwakubuhlungu ukushiya indawo esase siyithanda. Lapho sizwa ukuthi ngeke sisakwazi ukubuyela esabelweni sethu ngenxa yezinkinga zempilo, sakhala. Kulandisa uWilliam noTerry. Iphupho lethu lokukhonza uJehova kwelinye izwe lase liphelile. Alexey uthi, sasazi ukuthi abantu abasushisayo bafuna ukuvala ihhovisi leganja engangikhonza kulo. Kodwa sashaqeka lapho lokho kwenzeka, futhi kwadingeka sihambe eBethel. Isigaba 4. Umbuzo. Yimiphi imibuzo esizoxoxa ngayo kulesi sihloko? Kunezinye izinkulungwane zamalungu omndeni waseBethel, kanye nezikhonzo zesikhathi esigcwele, eziye zathola izabelo ezintsha. Umbhalo waphansi uthi, abazalwane abaningi asebekhulile. Lapho befika eminyakeni ethile yobudala, baye badlulisela izabelo zabo kubazalwana abasebasha. Bheka isihloko esithi, bazalwana sebekhulile, uJehova uyajabula ngobuqotho benu. Kwinqabulinda kaSeptemba 2018. Kanye nesithi, yiba nokuthula kwangaphakathi naphezu kwezimo ezishintshayo. Kwinqabulinda ka-Okthoba 2018. Labo bafowethu nodade abathembekile, bangase bakuthole kunzima ukushiya isabelo abasithandayo. Yini ngabasiza babhekane noshintsho? Wena ungabasiza kanjani? Izimpendulo zale mibuzo zingasisiza sonke sikwazi ukubhekana nezimo zokuphila ezishintshayo. Indlela yokubhekana noshintsho. Isigaba 5. Umbuzo. Ushintsho lwesabelo lungasithinta ngaziphi izindlela? Kungakhathaliseki ukuthi sikhonze insimini noma eBethel. Sigcina sesiphathanda kakhulu abantu kanye nendawo esikhonza kuyo. Lapho kudingeka sihambe ngenxa noma yisiphi isizathu, singase sizwe ubuhlungu obukhulu. Siyabakhumbula labo esibashiya ngemuva, futhi siyakhathazeka ngabo. Ikakhulukazi uma kudingeka sihambe ngenxa yoshushiso. Ngaphezu kwalokho, ukwamukela isabelo esisha, noma ukuphindela ekhaya, ngokuvamile kuba nzima kakhulu. URobert noMary Jo bathi, sasesikhohliwe ukuthi kuphilwa kanjani ekhaya. Singasakujwayele ngisho nokushumayela ngolimi lwethu. Sasizizwa njengabantu bokufika ezweni esazalelwa kulo. Abanye abathola isabelo esisha ngokungazelelwe bangazithola benezinkinga zezimali. Bangase bazizwe bedikibele. Yini engasiza? Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 5. Indoda nomkayo abayizithunywa zevangeli kwelinye izwe bavalelisa ibandla abebekhonza kulo njengoba beshintsha isabelo. Isigaba 6. Umbuzo. Singahlala kanjani siseduze noJehova? Hlala useduze noJehova. Singakwenza kanjani lokho? Ngokumethemba njengomuzi womthandazo. Ihubo 65 verse 2. Ihubo 62 verse 8 lithi, thululani inhliziyo yenu phambi kwakhe. UJehova angenza okungaphezu kakhulu kwazo zonke izinto esizicelayo noma esizicabangelayo. Efeso 3 verse 20. UJehova akagcini nje ngokusinika lokho esikucela ngokuqondile. Angenza nezinto esingazilindele. Enze okungale kwalokho esingakucabanga ukuze alungise izinkinga zethu. Isigaba 7. Umbuzo. A. Yini izosiza sihlale siseduze noJehova? B. NgokweyamaHeberu 6:10-12. Uyoba yini umphumela oqhubeka sikhonze uJehova ngokwethembeka? Ukuze uhlale useduze noJehova, funda imibhalo nsuku zonke, uzindle ngayo. Umzalwane owayeyisithunywa sevangeli uthi, yiba nohlelo oluqhubekayo lokukhulekela komkhaya nolokulungiselela imihlangano ngendlela owenza ngayo esabelweni owakuso ngaphambili. Qhubeka uzikhandle kushumayeleni izindaba ezinhle ebandleni elisha okulo. UJehova yabakhumbula laba abaqhubeka bemkhonza ngokwethembeka, ngisho noma bengasakwazi ukwenza lokho ababekwenza ngaphambili. EyamaHeberu 6:10-12 ithi, ngoba uNkulunkulu akayena ongalungile ukuba akhohle umsebenzi wenu nothando enalubonisa kulo igama lakhe, ngoba niye nabakhonza abangcwele, futhi niyaqhubeka nibakhonza. Kodwa sifisa ukuba yilowo nalowo kini abonise inkuthalo efanayo ukuze abe nesiqinisekiso esigcwele sethemba kuze kube sekupheleni. Ukuze ningabe abavilaphayo, kodwa nibe abalingisi balabo ukuthi ngokholo nangokubekezela bazuze izithembiso njengefa. Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 6 no-7. Le ndoda nomkayo sebesezweni abadabuka kulo futhi bathandaza njalo kuJehova ukuba basize babhekane ngokuphumelelayo nezinselele. Amagama asesithombeni athi, kusemqoko ukusondela kuJehova futhi simethembe. Isigaba 8, umbuzo. Amazwi atholakala kweyokuqala Johane 2:15-17 angakusiza kanjani ukuba ugcine ukuphila kwakho kulula? Gcina ukuphila kwakho kulula. Ungavumeli izigadazo zezwe likaSathane zikuminyanise zikwenze uyeke ukukhonza uJehova. Mateyu 13:22. Ungavumi ukucindezelwa yizwe noma abangane nezihlobo ukuba ufune imali kulelizwe likaSathane. Eyokuqala Johane 2:15-17 ithi, ningalithandi izwe noma izinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukaBaba alukho kuye. Ngoba konke okusezweni, isifiso senyama, nesifiso samehlo, nokugabisa ngalokho umuntu aziphilisa ngakho, akuveli kuBaba, kodwa kuvela ezweni. Ngaphezu kwalokho, izwe liyadlula, kanjalo nesifiso salo. Kodwa lowo owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Thembela kuJehova othembisa ukukunakekela ngokomoya, ngokomzwelo, nengokwenyama ngesikhathi esifanele. Hebrews 4:16. Isigaba 9, umbuzo. Ngokwezaga 22:3-7, kungani kubalulekile ukugwema izikwenete ezingenasidingo, futhi yini engasisiza senze izinqumo ezihlakaniphile? Gwema izikwenete ezingenasidingo. Isaga 22:3-7 zithi, unokuqonda lowo obone inhlekelele wabe secasha, kodwa abangenalwazi baye badlula ngakuyo futhi kumele bakhokhe. Ukuthuthela kwenye indawo kungamba eqolo futhi kalula nje ungazithola unesikweletu. Ukuze unciphise izikweletu, gwema ukuthenga izinto ongazidingi ngesikweletu. Uma sicindezelekile ngokomzwelo, njengalapho sinakekele sibathanda abagulayo, singakuthola kunzima ukunquma ukuthi yimali engakanani okufanele siyiboleke. Ezimeni ezinjalo, khumbula ukuthi ungalithola usizo lokwenza izinqumo ezihlakaniphile lapho izicelo zakho zaziwa nguNkulunkulu ngomthandazo. Lapho ephendula imithandazo yakho, uJehova ngakunika ukuthula okuyolinda inhliziyo yakho namandla akho engqondo ukuze ukwazi ukuhlala uzolile lapho wenza izinqumo. Philip 4:6-7. Isigaba 10, umbuzo. Singabathola kanjani abangani abasha? Yiba nobuhlobo obuhle nabanye. Xoxa nabangani bakho abaseduze ngendlela ozizwa ngayo nangalokho obhekene nakho, ikakhulukazi laba abake baba sesimene okuso. Ukwenza lokho kungakwelapha ngokomzwelo. Abangani obathole esabelweni sakho esidlule bayoqhubeka bengabangane bakho. Nokho Manje, njengoba usesabelweni esisha, kudingeka uthole abangani abasha. Khumbula ukuthi ukuze uthole umngane, kumele ube nobungane. Ungabathola kanjani abangani abasha? Xoxa ngezinto ezimnandi ozijabulela enkonzweni yesikhathi esigcwele, ukuze abanye babone indlela oyijabulela ngayo. Ngisho noma abanye ebandleni bengase bangayiqondi injabulo elethwa yinkonzo yesikhathi esigcwele, abanye bangase badonswe isibonelo sakho, futhi nibe abangani abasondelene. Nokho, kumele uqaphele ungakhulumi kakhulu ngawe noma ngezinto osifezile enkonzweni kaJehova, futhi ungagxile emzweni engemihle okungenzeka unayo. Isigaba 11. Umbuzo. Yini ongayenza ukuze nihlale nijabule emshadweni? Uma kuye kwadingeka ushiye isabelo sakho ngenxa yokugula komuntu oshade naye, ungambeka icala. Ngakolunye uhlangothi, uma kunguwe onezinkinga zempilo, ungazizwa unecala, ucabanga ukuthi udumaze umuntu oshade naye. Khumbula ukuthi ninyamanye, futhi nathembise uJehova ukuthi niyonakekelana kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani. Mateyu 19:5-6. Uma uyeke isabelo sakho ngenxa yokukhulela okungahleliwe, qikelela ukuthi ingane yakho iyazi ukuthi ibaluleke kakhulu kuwe kunesabelo wawusenza. Yitshene njalo ingane yakho ukuthi ingumvuzo ovela kuNkulunkulu. Ihubo 127:3. Yitshele nangezinto ezimnandi owazijabulela esabelweni sakho. Ukwenza lokho kungayikhuthaza ukuba ilingise isibonelo sakho, ingenele inkonzo yesikhathi esigcwele. Indlela abanye abangasiza ngayo. Isigaba 12. Umbuzo. A. Singabasiza kanjani labo abasenkonzweni yesikhathi esigcwele ukuba baqhubeke nezabelo zabo? B. Yini esingayenza ukuze balwamukele kalula ushintsho? Kuyancomeka ukuthi amabandla amaningi nabazalwane nodade abaningi benza lokho abakwazi ukwenza ukuze basize labo abasenkonzweni yesikhathi esigcwele baqhubeke nezabelo zabo. Lokho bakwenza ngokubakhuthaza ukuba baqhubeke nomsebenzi wabo, ngokubasekela ngokwezimali nangezinye izinto abangase bazidinge, noma ngokubasiza ukuba banakekele amalungu emndeni yabo ahlala kude. Uma labo abasenkonzweni yesikhathi esigcwele bethole isabelo esisha sokukhonza ebandleni lenu, ungabheki ukushintsha kwabo njengophawu lokuthi bahlulekile noma benze okuthile okubi. Kunalokho, basize ukuze balwamukele kalula ushintsho. Bamukele ngemfudumalo, futhi bancome ngomsebenzi abawenzile, ngisho noma impilo ingasabavumeli ukuba benze okuningi. Baze kangcono, funda olwazini lwabo, eqeqesheni abakuthola, nakulokho ababhekana nakho. Umbhalo waphansi uthi, abadala basebandleni ababekhonza kulo, kufanele babhale incwadi yokubethula ngokushesha ukuze bangababambezele ekukhonzeni njengamaphayona, abadala noma izinceke ezikhonzayo. Isigaba 13. Umbuzo. Singabasiza kanjani labo abasanda kuthola isabelo esisha? Ekuqaleni, labo abathola isabelo esisha bangase badinga usizo lokuthola indawo yokuhlala, into yokuhamba, umsebenzi kanye nezinye izinto eziyisidingo. Bangase badinge nemininingwane emayelana nokuphila kwansuku zonke, njengokukhokha intela nokuthola umshwalense. Okubaluleke kakhulu, abadingi ukudatshukelwa, kodwa badinga ukubuqonda izimo zabo. Kungenzeka banenkinga yempilo noma banesihlobo esigulayo. Kungenzeka basanda kushonelwa umuntu abamthandayo. Kungenzeka izinhliziyo zabo zibuhlungu ngoba bakhumbula abangani babo ababathola esabelweni sabo esidlule. Kuthatha isikhathi ukubhekana nale mizwa ebahlukumezayo. Amagama sesithombeni esihambisana nesigaba 13 athi, nikeza usizo olungokoqobo. Isigaba 14. Umbuzo. Abamemezeli basendaweni bamsiza kanjani udada othile kubajwayela isabelo sakhe esisha? Usizo banika lona nesibonelo sakho kungabasiza bajwayele endaweni entsha. Udada wakhonza iminyaka eminingi kwelinye izwe uthi, esabelweni engiphuma kuso, bengiqhuba izifundo zeBhayibheli insuku zonke. Kodwa manje, sekunzima ngisho nokufunda ivesi elilodwa noma ukubonisa umuntu ividiyo ensimini. Kodwa abamemezeli basendaweni baye bangimema ukuba ngihambe nabo ezimpindelweni nasezifundweni zabo. Ukubona indlela abafowethu nodadewethu abaqhuba ngayo izifundo ezithuthukayo ngentshiseko nangesibindi kungiqinise idolo. Ngifunda ukuqala izingxoxo ensimini entsha. Konke lokhu kungenze ngaphinde ngajabula. Amagama sesithombe nesihambisana nesigaba 14 athi, funa izindlela zokwandisa inkonzo yakho ensimini yebandla okulo. Qhubeka uzikhandla. Isigaba 15 umbuzo. Ungaphumelela kanjani esabelweni sakho esisha? Ungaphumelela esabelweni sakho esisha. Ungabheka ushintsho njengokwehluleka noma kungathuthuki. Bheka indlela uJehova kusiza ngayo ekuphileni. Uqhubeke ushumayela. Lingisa amakhasi athembekile angekhulu lokuqala. Noma kuphi lapho ayekhona, adabula izwe ememezela izindaba ezinhle zezwe. Izenzo 8, verse 1 no 4. Imizamo yakho yokuqhubeka ushumayela ingase ibe nemiphumela emihle. Ngokwesibonelo, amaphayona exoshwe kwelinye izwe athuthele ezweni elingumakhelwane elalinesidingo esikhulu sabantu abakhuluma ulimi lwawo. Ngemva kwezinyanga ezimbalwa, kwamisa amaqembu ayekhula ngokushesha. Isigaba 16, umbuzo. Ungasijabulela kanjani isabelo esisha? Injabulo kaJehova iyisiphephelo senu. Nehemiya 8, verse 10. UJehova nguye okumele abe umthombo wenjabulo yethu, hayi isabelo sethu. Kungakhathaliseki ukuthi sisithanda kangakanani. Ngakho, qhubeka uhamba noJehova. Unamathele kuye ukuze akunike ukuhlakanipha nesiqondiso futhi akusekele. Khumbula ukuthi isabelo sakho esidlule ugcine usithanda ngoba wawuzikhandla ukuze usize abantu lapho. Zikhandle nakulesi sabelo esisha. Ubona indlela uJehova azokusiza ngayo ukuba naso usithande. Lena incazelo yesithombe esihambisana nesigaba 15 no-16. Ngosizo lukaJehova, le ndoda nomkayo baqhubeka nenkonzo yesikhathi esigcwele. Basebenzisa izilimi abazifunda ngesikhathi beyizithunywa zevangeli ukuba bashumayeze ababaleki abasensimini yebandla bakulo. Amagama asesithombeni athi, funa izindlela zokwandisa inkonzo yakho ensimini yebandla okulo. Isigaba 17, umbuzo. Yini okumele siyikhumbule ngesabelo esisenza njengamanje? Kumele sikhumbule ukuthi inkonzo esiyenzela uJehova ihlala phakade. Kodwa isabelo esisenza njengamanje singesesikhashana. Ezweni elisha, sonke singase sishintshwe izabelo. Alexei okhulunywe ngaye ekuqaleni ukholelwa ukuthi lokho abhekana nakho manje kumlungiselela ushintsho oluseze esikhathini esizayo. Uthi, bengilokhu ngazi ukuthi uJehova ukhona nezwe elisha lingokoqobo. Kodwa bengibuye ngikukhohlwe lokho. Manje, uJehova ngimbona ephambi kwamehlo ami futhi izwe elisha lizofika ngokushesha. Kungakhathaliseki ukuthi isiphi isabelo esisenzayo, masiqhubeke sihamba noJehova. Akasoze nanini asilahle, kodwa yosisiza sikujabulele ukuzikhandla enkonzweni yakhe. Senze noma yini esiyinikwayo. Ungaphendula kanjani? Yini engasisiza sibhekane nokushintsha isabelo? Singabasiza kanjani labo abanikezwe isabelo esisha? Singaqhubeka kanjani sizikhandle enkonzweni kaJehova? Ingoma uzophethwa ngayo, u-90, inesihloko esithi, khuthazanani. Sesiphelile isihloko.